wararka galabta oo isniina bisha September 2020 waxaa kamida Melbourne oo cagta saartay sidii loo qafiifin lahaa xanibaadaha loo saaray xanuunka coronavirus awgiis. New South Wales oo ka walaacsan tirada dadka iska baaray xanuunka oo hoos u dhacday. Xanibaadaha coronavirus ayaa hadda saaran waddadii lagu khafiifin lahaa axadda soo socota oo bishu 27 ay tahay kadib markii gobolka Victoria guud ahaanba laga diiwaangeliyey 11 case oo cusub oo coronavirus ah. Tan ayaa ah tiradii ugu yarayd laga soo bilaabo bishii June 16-keedii, taasoo tirada celcelis ahaan 14 maalmood u dambeysay gaarsiinaysa 34.4. Tiradaas oo ah baa la yiri tirooyinkii loo qabtay in xanibaada ay u gudubto heerka saddexaad marka la gaaro 28 bishan, taasoo dowladdu ay u go'aamisay in la doonayo in tiradaasi ay gaarto inta u dhexaysa 30-50 case celcelis ahaan 2 asbuuc ee u dambeeyey. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in dad badani ay jeclaan lahaayeen in hadda xanibaadahaba la khafiifiyo, laakiin reer Victoria looga baahan yahay inay waddada hadda ay ku jiraan ku taagnaadaan.
The notion that a couple of good days or even 14 good days, even a trend that is absolutely with us, that does not change.
Fikradda ah dhowr maalmood oo war fiican la helay ama xataa 14 maalmood oo nambar fiican oo ay soo baxeen ama xataa inaannu dariiqii aanu rabnay ku socono macnaheedu ma aha inaannu isbeddel ku sameyno talooyinka dhakhaatiirta, oo ma aha oo keliya inaannu fiirinayna, ayuu yiri, tirada kaysaska oo runtii muhiima ee waxaanu fiirinaynaa waxa ka dambeeya maalmaha iyo waqtiga, waana sababta axadda soo socota aanu runtii u eegayno taariikhda aanu qabsanay 28 ah iyo weliba tirada markaasi kaysasku ay yihiin aanu go'aan ku gaarayno hadba labadooda tii soo hormartay, ayuu yiri. Laba qof oo kale ayaa sidoo kale gobolka ugu geeriyooday xanuunka coronavirus, taasoo tirada guud ee gobolka ugu dhimatay coronavirus gaarsiinaysa 763 qof. Shacabka reer New South Walesna waxaa lagu booriyey inay iska baaraan xanuunka coronavirus sida ugu dhaqsaha badan marka ay isku arkaan calaamadaha lagu garto xanuunka. Tan ayaa imanaysa iyadoo hoos u dhac uu ku yimid tirada dadka xanuunka iska baaraya. Gobolka ayaa laga helay oo keliya 4 case oo cusub oo coronavirus 24 saacadood u dambeysay. Dadkaas ayaa kala ah 3 qof oo ku karantiilan hoteelo iyo qof kale oo la ogyahay halka uu kasoo qaaday. Laakiin premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay hoos u dhaca ku yimid tirada dadka xanuunka iska baaraya.
Yesterday there was only around 7,700 tests done. Ordinarily, back in March, we would have said that's a good.
Maalintii shalay ahayd 7,700 qof ayaa xanuunka iska baaray. Caadiyan bishii Maarso markii la joogay waxaanu isdhihi lahayn tiradaasi waa tiro fiican, laakiin marka la eego heerka xanuunka faafka ee hadda aanu marayno, runtii waa laga maarmaan in tirada dadka iska baara xanuunku ay noqdaan kuwa aad u sareeya. Sidaan shalay hore u sheegayna, waxaan ku leeyahay dadka hasuginina isniinta ama talaadada inaad isbaartaan ee sida ugu dhaqsaha badan markaad calaamadaha isku aragtaan xanuunka iska baara, ayay tiri premierad Gladys Berejiklian. Ku-xigeenka premierka gobolka Queensland Stephen Milesna waxa uu sheegay in wadahadallo ay u socdaan dowladdiisa iyo hoteelada kala duwan ee gobolka si loo sii ballaariyo barnaamijka karantiilka ee gobolkaasi. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolka laga helay oo keliya 1 case oo COVID-19 kaasoo ah qof dhalinyara oo dalka dibaddiisa ka soo noqday haddana hoteel ku karantiilan. Guud ahaan gobolka waxaa hadda ka jira 17 qof oo xanuunka qaba, kuwaasoo ay ka mid yihiin 11 degan gobolka ama qeybta Queensland ee la yiraahdo West Moreton Region. Dr. Miles ayaa ku boorinaya hoteelada gebi ahaanba gobolka Queensland inay ka fiirsadaan oo ka fakaraan inay ka qayb qaataan nidaamka karantiilka, isaga oo sheegay in taasi u ogolaanayso gobolka inuu qaabilo dadka dalka dibaddiisa ka soo noqonaya.
We've got a team from Queensland Health who will be seeking expressions of interest from hotels. We know that
Waxaa jira koox ka socota wasaaradda caafimaadka Queensland oo la hadlaysa hoteelada kala duwan iyagoo weydiinaya inay doonayaan inay ka qayb qaataan barnaamijkaasi. Waxaanu ognahay magaalada Cairns, ayuu yiri, inay leedahay garoon caalamiya oo diyaaradu ka soo degi karaan. Sidoo kale magaaladaas waxay ka mid tahay magaalooyinka ay dhibaatadu ka soo gaartay xadka caalamiga oo xiran. Waxaana isleenahay waxay tanu u noqon kartaa dariiq dhaqaale lagu geliyo magaaladaasi oo shaqooyin loogu abuuro magaalada Cairns. Waana isku dayaynaa sidaas inaan yeelnay, ayuu yiri. Dowladda federaalkana waxa ay ku boorinaysaa dadka ka walaacsan in lacagta job keeperka laga yareeyo ama laga goosto inay fiiriyaan inay xaq u leeyihiin lacagaha kale ee dadka shaqala'aanta la siiyo. Lacagaha job keeperka ayaa 6 bilood loogu daray dadka, laakiin waxaa yaraanaysa inta la siinayo dadka laga bilaabo 28 bisha September. Waa asbuuca soo socda lacagaha la siiyo dadka full time-ka u shaqeeya oo hore u qaadan jiray $1,500 ayaa 2 asbuucba waxay noqon doontaa $1,200, halka dadka shaqeyn jiray in ka yar 24 saacadood asbuuciiba ee part time la siin doono lacagtaasi la yareyn doono oo la gaarsiin doono $750 2 asbuucba. Ra-iisul wasaaradda dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa ku dhawaaqday in gabi ahaanba xanibaadaha COVID-19-ka loogu soo rogay dalka la qaadi doono habeenka Isniinta marka laga reebo magaalada Auckland. Waxa ay sheegtay in golaheeda wasiiradu ay go'aan ku gaareen in waddanka la geliyo heerka 1 ee digniinta laga bilaabo habeen barkii waa Isniinta. Laakiin Auckland oo ahayd halka uu ka dilaacay xanuunku bishii u dambeysay ayaa 2 asbuuc oo kale ku sii jiri doona heerka 2 oo ay ku jiraan in dadku kala dheeraadaan, lana xadeeyey tirada dadka hal goob isugu iman kara. Miss Ardern ayaa sheegtay in golaheeda wasiiradu ay mar kale shiri doonaan bisha Oktoobar 5-teeda si dib u eegid loogu sameeyo xanibaadaha saaran magaalada Auckland. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa dhaliilay qorshe lagu doonayo in lagu magacaabo xaakin cusub oo xubin ka noqda maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ka hor inta aan doorashada la gaarin. Tan ayaa imanaysa kadib geeridii ku timid xaakimad Ruth Bader Ginsburg, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka madaxda u ah aqlabiyadda aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa wada qorshe ay ku buuxin lahaayeen kursigan, iyadoo la filayo in la magacaabo ciddii bedeli lahayd Ms. Ginsburg asbuuca soo socda. Laakiin dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in go'aankaasi dib loo dhigo ilaa laga ogaanayo natiijada ee doorashada dalkaasi ka dhici doonta bisha November. Mr. Biden ayaa ku boorinaya xisbiga jamhuuriga inay arintan ku hor istaagaan aqalka sanadka. Saadaasha hawada berita oo talaada magaalada Perth waa xoogaa roobab marka dambe qaaday 12. Adelaide waa roobab sidoo kale marka dambe si yaraanaya 18°. Melbourne roobab 18°. Magaalada Sydneyna xoogaa roobab 27°. Brisbane inta badan waa cadceed 31°. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkeenna maanta.